mutayi wange eyanyumiza kubingi mwayise ngembozi yerumye meme nga naye atofunamu ekyokuyiga obulamu bwe bwali bwambirigo wabula teyesasira yakolanga nnyo emisana n'ekiro okuwangula emisomo gye lwali lumwava eyemugo ku kimamaza agabula ebisolo n'asanga omukazi ow'amalala oli talimwerabira n'ajja awanda eddusu n'agamba akalenzi kano kawunya olusu yoona omwana waani ateeyonja kirabika nfuuzi mbomboze ebigambo ebyo byannuma dawudi wadde olaba nkuze nkaddiwa ensimbi nziri nasseegomba ebitiibwa byenfunye sibibala wabula nnina obubaka bwe njagala ontuusize kwaba abawulira naddala abageyenya abantu ebeera bubezi mbeera nali mwakusaali mpomboze mukama katonda yali amanyi eryo lyekkubo lyemweyambisa sobola okufuna obuwanguzi eddembe n'essanyu byennina obugagga n'ebitiibwa byenfunye kwonna okwo kubadde kutuuyana nkola buteesasira ati omugongo nendaba enkovu ezigulimu nandaga bw'ati ebibatu bye nga byonna byajjula ebikuyiro naŋŋamba dawudi ntobye nnyo naye nkusaba naawe ogume embeera mwoyite kunyigiriza wabula teweesasira bangi batobye nnyo gye bayitidde wabula ekibafudde abawanguzi kubeera na bumalirivu na butawuliriza abaabageyo obulamu bw'oyiseemu tebweyagaza naye nga wafuuka muwanguzi weebazenga mukama katonda wo okukubuuseeyo embeera weebazenga mukama katonda wo okukufuula atyo omuwanguzi oli mwavu so si mbomboze mukama katonda kuba akumanyi eryo lyekkubo lyakulungamye osobola okufuna obuwanguzi eddembe n'essanyu by'oyo y'ebitiibwa n'obugagga byogoba kwonna okwo kunaaba kutuuyana nkola buteesasira ebigambo nga banoonya bakuterebule ofubanga n'oziba amatugo ebitazimba tobiwana budde bwo ebikugambwa bisengejje mu kasasi enjuki ejjayo buwoomi tofaanana ng'enswera ezinoonya kazambi olutatadde waliwo gwe banvuma okujega kwensi eno talinaamu mugaso kyokka olwaleero ye yinginiya akuba pulaani ez'akabi mulala n'agoba olw'obugumba gye yadda yazaala balongo neyali omuyaaye wa geto kati yayogeza bajje n'ebikankana eyali omuyaaye wa geto yatuuza bajje n'obufo oli mwavu so si mbomboze mukama katonda kuba akumanyi eryo lyekkubo lyakulungamye osobola okufuna obuwanguzi eddembe n'essanyu by'oyo y'ebitiibwa n'obugagga byogoba kwonna okwo kunaaba kutuuyana nkola buteesasira kola za mukama katonda ne dawudi yalundanga ndiga kristu yazaalwa mu kiraalo nga kitaawo omukuza oyo mubaza abatuma abangi baali bavubi ne josefu yatundwa okututumuka naawe wootubidde toweevuma sinziira masajja ojja kumala kaakati k'okumera kayita mu ttaka olulyansaakwe kufuna emirembe akanyonyi okweyalula luba lutalo kalwana ne kabetente ekisusunko omusoto ogw'olukula ekisuse eddibanga guli eyubula n'empungu bw'erabe kaddiwaye manye ebyoya n'ebidda buto kati gwalinda ebiwedde toloota zuukuka nkubbirako gwe mukwana eyakula omumwa ogugeya baabuwe nkusaasira jjukira mwana mugimu ava ku ngozi omunaku eyeekolera mulangira togayaala situka tupambane mu matugo teekamu envumbo togayaala situka tutambule no duniya yeetamu abasabirizi oli mwavu so si mbomboze mukama katonda kuba akumanyi eryo lyekkubo lyakulungamye osobola okufuna obuwanguzi eddembe n'essanyu by'oyo y'ebitiibwa n'obugagga byogoba kwonna okwo kunaaba kutuuyana nkola buteesasira